Abayizi abasoba mu 1,350 okuva ku ssomero lya Nyapeya Secondary School mu disitulikiti ey'e Zombo bayimiriziddwa obutadda ku ssomero okumala kaseera katali kagere, nga kino kivudde ku kwegugunga ne boonoona ebintu eby'essomero ebiwerako. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa essomero nga kiteereddwako omukono gw'omukulembeze w'essomero lino, Paul Nantinda, mu bayizi abagobeddwa kuliko abasiniya eyokubiri, siniya eyokusatu, siniya eyokuna ne siniya eyomukaaga. Kati omubaka wa gavumenti e Zombo, Festus Aikobua, agamba nti abayizi abasiniya eyokuna beekalakaasizza ng'entabwe evudde kukuba nti baliisibwa bubi, kw'ossa n'ekuba nti enkyusakyusa y'abasomesa ebadde esusse, kw'ossa n'ensonga endala nnyingi zebadde balumiriza. RDC agamba nti bano baakusigala waka okumalira ddala ebbanga lya ssabbiiti bbiri ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ate polisi y'oku luguudo lwa Jinja.